Isomo rya 78. Yesu abwiriza ubutumwa bw'ubwami. Yesu akimara kubatizwa yatangiye kubwiriza ati: "Ubwami bw'Imana buregereje." Iyo yabaga abwiriza muri Galilaya na Yudaya, abigishwa be baramukurikiraga. Yesu yasubiye mu mujyi yakuriyemo wa Nazareti, yinjira mu isinagogi, arambura umuzingo wa Yesaya asoma mu ijwi riranguruye ati: "Umwuka wa Yehova uri kuri jye, kandi yarantoranyije ngo mbwirize ubutumwa bwiza." Ibyo byasobanuraga iki? Byasobanuraga ko nubwo abantu bashakaga ko Yesu akora ibitangaza, impamvu y'ibanze yari yaratumye ahabwa umwuka wera kwari ukugira ngo abwirize ubutumwa bwiza. Hanyuma yabwiye abari bamuteze amatwi ati: "Uyu munsi ubu buhanuzi burashohojwe." Nyuma yaho Yesu yagiye ku nyanja ya Galilaya yahura n'abigishwa be bane bari abarobyi, aribo Petero, Andereya, Yakobo na Yohana. Yarababwiye ati: "Nimunkurikire, nzabagira abarobyi b'abantu." Bahise bareka kuroba maze baramukurikira. Bagiye muri Galilaya hose babwiriza ubwami bwa Yehova. Bigishirizaga abantu mu masinagogi, mu masoko no mu mihanda. Abantu benshi babakurikiraga aho bajyaga hose. Inkuru zivuga ibya Yesu zakwiriye hose, zigera no muri Siriya. Nyuma y'igihe, Yesu yahaye bamwe mu bigishwa b'ubushobozi bwo gukiza abarwayi no kwirukana abadayimoni. Abandi bigishwa bajyanaga na we agiye kubwiriza mu mijyi n'imidugudu. Hari n'abagore b'indahemuka, urugero nka Mariya Magdalena, Yohana, Suzana n'abandi, bitaga ku byo Yesu n'abigishwa be babaga bakeneye. Yesu amaze gutoza abigishwa be, yabohereje kubwiriza. Babwirije muri Galilaya, abantu benshi bahinduka abigishwa kandi barabatizwa. Abashakaga kuba abigishwa bari benshi cyane, ku buryo Yesu yabagereranyije n'umurima weze ugomba gusarurwa. Yaravuze ati: "Nimusenge Yehova, mumusabe kohereza abakozi benshi mu bisarurwa bye." Nyuma yaho yatoranyije abigishwa 70, abohereza ari babiri babiri ngo bajye kubwiriza muri Yudaya hose. Bigishije abantu b'ingeri zose ibyerekeye ubwami. Abo bigishwa bagarutse bashishikajwe no kumubwira uko byari byagenze. Nta kintu na kimwe Satani yashoboraga gukora ngo ahagarike umurimo wo kubwiriza. Yesu yatoje abigishwa be ngo bazakomeze uwo murimo w'ingenzi amaze gusubira mu ijuru. Yarababwiye ati: "Mubwirize ubutumwa bwiza mu isi yose. Mwigisha abantu ijambo ry'Imana kandi mubabatize." Muri Luka igice cya 4 umurongo wa 43 hagira hati: "Ngomba gutangariza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana no mu yindi mijyi, kuko ibyo ari byo natumwe gukora." Ibibazo: Nuwuhe murimo Yesu yashinze abigishwa be? Abigishwa bafataga bate umurimo Yesu yabashinze? Matayo igice cya 4 umurongo wa 17 kugeza kwa 25, igice cya 9 umurongo wa 35 kugeza kwa 38, igice cya 28 umurongo wa 19 n'uwa 20, Mariko igice cya 1 umurongo wa 14 kugeza kwa 20, Luka igice cya 4 umurongo wa 14 kugeza kwa 21, igice cya 8 umurongo wa 1 kugeza kwa 3, n'igice cya 10 umurongo wa 1 kugeza kwa 22.